Africamusic.com. Lipina Zambunga. Bong.
Kopano kimata. Alukaso alizana mkabona lwazwe la pili. Yokiri human sniper. Akimeza buba kukurusa. Zambe.
Kongo dewa mwana nongolo. Ani Zambia wani nejini. Kongo dewa mwana nongolo. Ani Zambia wani nejini.
Kaofela lovati bali bangwi wani Zambia wani nation.
Kaofela lovati bali bangwi wani Zambia wani nation.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nation. Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nation.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nation.
Kaofela lovati bali bangwi wani Zambia wani nation.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nation.
Kaofela lovati bali bangwi wani Zambia wani nation.
Kaofela lovati bali bangwi wani Zambia wani nation.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nation.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nation.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nation.
Kaofela lovati bali bangwi wani Zambia wani nation.
Zambia wani nejini.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nejini.
Kaofela lovati bali bangwi wani Zambia wani nejini.
Kaofela lovati bali bangwi wani Zambia wani nejini.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nejini.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nejini.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nejini.
Kaofela lovati bali bangwi wani Zambia wani nation.
Ketulolo ya mujovo aizuze zipirina. Kopano kimata luzwali sane mina. Akuna zezipala luga zwali sana mina. Usike wavete kana keneza mijovo mina. Mbali tuko kwani to utwana luna kupala chwani mwa Zambia.
Tuko kwani trufite kwa ngana shua.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nejini.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nejini.
Kaofela lovati bali bangwi wani Zambia wani nejini.
Kaofela lovati bali bangwi wani Zambia wani nejini.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nejini.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nejini.
Tukongo dewa mwana nongolo wani Zambia wani nejini.
Kaofela lovati bali bangwi wani Zambia wani nejini.
Aluswali saneni mukabona lukazwe la pili. Nikubeleka kadada konando ya butokwa. Yae makaofela yake na basipula. Aluna daba guliki mshobo mani. Ivilefa laki muzambiani. Nuswana la kumamuela. Ketulo ya mshobo waitusi. Yokiri human sniper. Akimeze ya buba kukulusa. Wanari kwanda kuluna. Animilibari. Nisamba kuba nifose.
Download it at bongamusic.com. Download it